做那我都会被我微微撕开。
那你过来找那点累累的，那你过来的，谁拿着不睡吗？那你也累的，喂。
Soro na minyama nyama Chana chema Nakivisha pete kabla lija zama nyua Nikwa nema Kukupata wewe na unazari sana Nipende mama Na muomba Mungu nazisidisha na tu Akikula na kula Akilala na lala Nitalala na Kuachana Jicho jicho nikwangu shere Nifunge kama nisionoke nisibe nisione Chochote nikianguka uniokote nideke deke
Wakonde mapaka mapepe nilishi baka ninenepe Wakituona watu kwepe wawewe seke
Una nikoleza una nieleleza
Una nikoleza
Sina chakusema una nieleza we
Wakwaru,
wakwaru, wakwaru, wakwaru, bezi kila ipo, ay.
Wakwaru, 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 ukalele nacho.
Be my own man.
Nila kutia yuwa kutia, thanks to the Lord, but kusti la pepe mwa. Kusti like a rose, and I struck a pose, after my detours, money de my blow. You know me love you long, long time Don't eat a lip, so baby, don't do you want Whining right for you Yeah, me whining right for you
Hey, long as I got you, girl, just know you're fine Na sita ki mingine, mami, don't go mine Baby, all this love's for you I know a couple things that we can do
Fanya kamtoto Tena huwa Ananirekeza Benzi lake Anajua Kunibembeleza Kunifanya kamtoto Tena huwa Ananirekeza Benzi lake moto Anajua Kunibembeleza Kunifanya kamtoto Tena huwa Ananirekeza Benzi lake moto Nyoni wala kwa kemisisiki Anaipo penzi nilatimia Akiondoka tu minapigia Akiwa karibu na mkalia na mlalia Minoma tu na muwaribu na mpatia Anakamatia Minoma tu Akiwa karibu na mkalia na mlalia Minoma tu na muwaribu na mpatia Anakamatia Minoma tu Anafanya minadeka Eti nadeka
www.djb.co.ke
Mistele, mistele Na hiya kama kengele, kengele Kwenye baskele, baskele
akiwa karibu namkalia namlalia ninoma tu namuharibu nampatia anakamatia ninoma tu akiwa karibu namkalia namlalia ninoma tu namuharibu nampatia anakamatia ninoma tu anafanya mina